Dialogue 2. In the post office, John goes towards one of the windows at the counter.
Habari gani, bibi?
Nzuri, bwana.
Nitapata stempu hapa?
Hapana, hutapata stempu hapa. Angalia juu. Hundi za posta, simama pale. Utapata pale.
Naomba stempu kwa barua hizi. Kwenda Uingereza kwa ndege.
Una barua ngapi?
Nina barua 3.
Haya. Stempu 3 za shilingi 170. Ni shilingi 510.
Na barua hii nataka kupeleka Mwanza.
Moja tu?
Ndiyo. Moja tu.
Unataka stempu ya shilingi 40. Jumla ni shilingi 550. Haya, chukua chenji ya shilingi 450. Karibu tena.
Asante sana.
How does John tell the counter clerk that he has 3 letters?
Nina barua 3.